East Africa mwanangu Danny Gift pamoja na Mr. T Kegosho Hip Hop Masela kwa mtaa walinijua kwa title kadhaa hati kijana mang'aa pia mlevi chang'aa wakanipa idhani jikate masaa Jeremiah 29:11 aliyeniumba alikuwa na big plans for me since the death is a life nika realize walionitharau wakinicheki ni saluti kaka rao saluti kaka rao
haijalishi mina kutuka mina kukwenda si mimi sikuwa uweza wangu mimi ila kwako Yesu sana sana nakushukuru tena kwa sala tena sana penzi umenifana sana
Ni ite disciple Kando naweka pistol na shikilia Bible Amazing grace kwa nina badilisha Pole sana msela kama nakupa pressure Niliasabiwa mauti ya kaniokoa Kwa damu kani osha na sasa nikopoa Machozi ya nifuta tabasamu wakavisha Popote pana mwamba nafanya kunipisha Michiledi misumari uponyaji sikaba Laana kuvunja kwa kazi ya msalaba Amenipiga nia kani shindelia Na mbele ya watesi meza kani andalia
Nigani gani roo
Toka Nairobi mbaka da Arusha I'm a living proof kwa Yesu ni Bwana I'm a child of a king ni favor kwa hakika Thank you, Jesus. East Africa, mwanangu. Danny Gift pamoja na Mr. T Kegosho Hip Hop Masela kwa mtaa walinijua kwa title kadhaa hati kijana mang'aa pia mlevi chang'aa wakanipa idhani jikate masaa Jeremiah 29:11 aliyeniumba alikuwa na big plans for me since the death is a life nika realize walionitharau wakinicheki ni saluti kaka rao saluti kaka rao
haijalishi mina kutuka mina kukwenda si mimi sikuwa uweza wangu mimi Kwako Yesu, sana, sana Nakushukuru tena kwa sala Tena sana Penzi umenifana sana
Jo Mr. T. Come on, yeah, toa title ya thug, ni ite disciple. Kando na weka pistol na shikilia Bible. Amazing grace, kwendi na badilisha. Pole sana msela kama nakupa pressure. Niliasabiwa mauti ya kaniokoa, kwa damu kani osha na sasa nikopoa. Machozi ya livuta tabasamu wakavisha. Popote pana mwamba nafanya kunipisha. Micheledi misumaru ponyaji sikaba. Laana kuvunja kwa kazi ya msalaba. Amenipiga nia kani shindania. Na mbele ya watesi meza kani andalia. Toka Nairobi mpaka Dar Arusha. I'm a living proof kwa Yesu ni Bwana. I'm a child of a king, ni favor kwa hakika. Thank you, Jesus.